toka chela vuvu gontambuze kankwanjule osanangule omubiri gugo baby kankulambuze galamide okuba kuba kibakoza mukwana masanso dalide natukayo baby natukayo galamide okuba kuba kibakoza mukwana masanso dalide natukayo baby natukayo. Today, say, oh,